kama jana nimezaliwa. Eh, yo mapenzi we, na nafili kama wewe nimeumbiwa ye. Hey, na Mungu we for you my love. Kuna venye nisha chizi sina any say. Na for your love I go fight for. Mina pendo kini do mina go ganga. Hey, allow me I wanna sing me a song for you. Kwa vile shani drive crazy night and day. Mupenzi ni we, mupenzi ni we. Oh mama,
I'm gonna sing, sing for you. Sing for you. For you. I love song for you. I'm gonna sing, sing for you. Sing for you. For you. I love song for you.
Changamoto za mapenzi ni nyingi. Unajua dia mimi sha kwambia. Usilenge mambo yangu yeah. Najua utavumilia yeah. Utavumilia mapenzi baby ni kuvumilia. And you know maneno baby watasema yeah. Watasema funga masikio sisikie. Maneno baby watasema eh. Watasema funga masikio sisikie.
Sisikie.